Ubalisa wenza kakuhle esikolweni umakhulu ishishini lakhe liqhuba kakuhle umfundisi indlela zakhe zingcwele makhe simamele ke bangcwele kwenzeka ntoni ekuthuthweni kukabalisa sengekho umakhulu kwinqwelo kamfundisi ujobela qho ngentseni nxa simsele esikolweni ke loo nto ubalisa wenza ibanga lakhe leshumi eneminyaka elishumi enesixhenxe ubudala hayitshi ubalisa ukhulile ntombi kutsho umfundisi ujobela emkhumbuza amazwi kamakhulu nxa sithi
Inabamba nansi ibhayibhile nencwadi zesikolo Balisa ufunde ntombi Nabafana xa bexelela ngothando wenu uzubaxelele ngoYesu isithandwa sakho ntombi
Ubalisa la mazwi amenze wafunga ngelithi mfundisi ndakuthembisa Kanti akazanga kunodlalane ongumakhaya apha kweli bali Masimamele siqwalasele kwenzeka ntoni ngobalisa Usemathandweni kwaye uceliwe ngumakhaya abe ngupati wakhe kumdaniso weMacredence Abe ngupati wakhe kumdaniso weMacredence Mamela liyaqhubeka ibali ubalisa nguye i-steering umakhaya umdriver crazy kodwa ndiyavuma kajampisi loo nto lomfama wasoloko emncoma ubalisa ukuba ugeza ngobisi intombazana emhlotshazana ehlala ezantsi kwesikolo evenkileni kwamaga iyo ukrelekrele kwaye ndikuthandela ungabi lo menemene xa ndinawe balisa ndizibona ndivulekelwa ziincango zaseyunivesithi ndisithi mama I made it eish kanene umama sisiporho njengocasper batshintsha ubuso bukamakhaya emveni komenshina umamakho ongasekhoyo nobalisa emduduza umfana njenge-inshorensi kaholland zaboqa izithonga zesiganeko ezehlela umama kamakhaya emqhubela esithi umama wasweleka kwingozi yebhasi eya kugatyane kwaye nam ndikulo mtyobo wentlama yabantu kodwa ndancedwa ngumama owayemhlophe ononcumo namehlo amancinci njengawe kubalisa zehla inyembezi ekhala nomakhaya bekwiqoqobhe lomatshisi bobabini same story besabelana ngomcimbi wasekamereni kwaye uyisokole into umakhaya kodwa wanenzuzo ekugqibeleni ngoba emveni kwenyanga yomnga ubalisa ebesegushe ibhola katsotsi okwafelele gusha ekumlindo uwobeleka isana lakhe ezilalini emakhaya umakhulu wababuhlungu kodwa ngenxa yokuba elikholwa waxola umfundisi waba yi-advisor ngothi kubalisa kulahlwembeleko ngakufelwa yiba yinkabi yenkomo ejokhweni gawula uwarhuqa balisa nazi iziphumo zebanga leshumi ubasile magqabini balisa mntanam mphulaphuli awunapictures oba nangumfanekisongqondweni ubalisa nomakhulu ayilovuyo yimigcobo umfundisi nobalisa yivosho bakusemwhatsapp group olive late elibali angandibuzi ukuqhubeka ntoni kuba nam ndombuza ebelityaziswe yintoni ngu-50-50 endle ku-SABC 2 umakhaya yitshita ubalisa nomakhulu isiqendu sesithathu yazi ukuba iyozala ngomoni liyaqhubeka elibali
ugogo uyakhokhobala gogo uyakhokhobala libali kabalisa nomakhulu Samore Makhosini Hamba Nonora Emirates FM Record Mamela isiqendu sesithathu siyaqhubeka Balisa nomakhulu